lela uwe nikinge kwa jua mvua. Nimechoka kuwa bachela, I wanna talk baba mama bora. Never give up maybe, jiandae kwa piko kuchorwa. Nisubili na uniamini, shenga mkubwa fela. Uwe ni kama mahindi shambani, usha nitaka nyani, na mama yangu shahidi maimami. Na vyo kupenda yani, uwe ni kama mahindi shambani, usha nitaka nyani, na mama yangu shahidi maimami. Na vyo kupenda yani,
hapo kikubwa barua
waipoke,
barua
waipoke,
unasubiri barua
waipoke,
barua
waipoke,
kubwa barua
waipoke,
barua tunasubiri barua
waipoke,
barua
waipoke.
Nikuvishe pete tuwakondeshe,
wenye roza chuma.
Nibusu nikubusu baby, na deka udeke,
mibuzi la kuchuna.
Kama penzi muziki baby, wewe itiso. Kukupenda ni vita shaji baby, share mambo. Uwendo mama lao wanichezesha sevene na bakioi. Penzi mboga weli mao walinogesha ili penzi na piga mboli. Uwe ni kama mahindi shambani, usha niteka nyani, na mama yangu shahidi maimami. Na vyo kupenda yani, uwe ni kama mahindi shambani, usha niteka nyani, na mama yangu shahidi maimami. Na vyo kupenda yani,
hapo kikubwa barua
waipoke,
barua
waipoke,
tunasubiri barua
waipoke,
barua
waipoke,
hapo kikubwa barua
waipoke,
barua
waipoke,
tunasubiri barua
waipoke,
barua
waipoke.